time I think about you, I just
Aibo, waze walizali shambula Waze wazali sibabuli Nga vele nga gula Mangalu kubona ish Nga vele nga jula Benga gaza ngiboni Ngelozi nga mehlenyama Musho kwange mpelu fana no puma gwelanga Ende ngiazu zongzalela bahla bantwana Abafana na uzongzaleli pala pala Mvele nklanyega kulugu masuma matega Very obsessed with you ankhathali ukubheka They can say what they want bazama ukugxeka But angiyindawo bebubo bayeka ish Bayeke bakhulume bayezwa malume Phuthume ekhaya ubatshele balungise ish Usungaphosti ubatshele bathungise Go on, man. Ngimthanda ukufa ngimthanda isiqefe jonge ngimthanda noma evuka ngimthanda ngoba ngithanda noma nginamaphutha baby ngikhumbuza insuku zakudala
everything I do reminds me of you baby I'm fool
baby uyazinga kufuna
picnic dates by the grass reminiscing on that ikhanda
liyazula sure namikhanda liyazula always made sure man you're born ngidlule edolobheni get some flowers chocolates is your bloom emlanjeni
Ngindaba zethu baby semathandweni ngisifubeni ungibheke emehlweni wena utshela ukuthi uyangithanda
ngiyakuthanda
I mean baby ngiyakuthanda
wena
phela ungobani ufuna wena